present from Afrify.com.
Moose!
Oh!
Yeah!
Oh! Kanakumona mami! Hey, yo, yo, yo! Mona muka housewife, ita konsumba balaka! Kanakumona mami!
Fuaka pari uwe na rineko kufokola Gabufi gani sele nkufokola Ndakumfwa wino kwa tibufi Wisu minisha lelo kwa kitemufi Jebe fio kabila fio nse nkupe Muma boko yobe njika tankule Narisha rila sana Ngawansha nekati narila sana